murekezi cyane cyane muzidu korana Kigali twakoranye muri ministeri imwe, ariko igihe yari directeur general ushinzwe ubuhinzi nanjye muri icyo gihe nari directeur general, ni ukuvuga umuyobozi mukuru ushinzwe imisoro. Tukaba twarahuriraga kenshi mu nama z'igi by'ubukungu, tukaba rero twarahuriraga kenshi turi abayobozi bakuru dutegura cyane cyane amadosiye y'abaminisitiri mu byerekeye ubukungu bw'igihugu. Twarabanye koko no mu ishyaka, kuko twashinganye ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD muri za 90. Nkaba rero ari umugabo nzi neza koko, umugabo w'umunyakuri, umugabo mbega abanyarwanda kwe kugirira icyizere. Nkaba ngiye mbona rwose aho muherukiye ni umugabo ushobora gufasha abanyarwanda.
Hanyuma se Murekezi, nk'umunyapolitiki uri mu Rwanda kuri uyu munota, icyo abanyarwanda bamwitegaho ni iki?
Ubundi Murekezi aho muziye, kuko twabanye mu ishyaka nk'uko wabivuze, ni umugabo ukunda demokarasi. Niba yari afite uruvugiro, ubundi yagombye gufasha u Rwanda koko mu guteza imbere demokarasi, agafasha u Rwanda mu guteza imbere ubukungu, kuko ni ikintu azi cyane cyane byerekeye ubuhinzi mu Rwanda, ni ikintu azi cyane abimaze n'igihe. Ni umugabo kandi w'umunyakuri, ni umugabo navuga yuko ushyira mu kuri ibibazo by'u Rwanda, kuko amaze igihe ari minisitiri, azi ingorane u Rwanda rwanyuzemo, azi naho rugeze ubu ngubu, azi ibibazo by'u Rwanda ku buryo niba koko afite ijambo yagombye gufasha abanyarwanda, kuko icyo abanyarwanda bakeneye ni uko ingorane zagiye zituruka cyane cyane murabona ibibazo by'u Rwanda cyane cyane ibyo bikomoka ku bintu by'ubuhunzi n'ingaruka zabwo, n'ingaruka z'ubuhunzi abanyarwanda bagiye bahura nazo kugeza n'aho ishyano rigwiriye.
Ambasaderi wibajije, murebye imikorere y'abaminisitiri b'intebe babanjirije uyu minisitiri w'intebe mushya Murekezi, mukareba ari ibibazo bahuye nabyo, ari ibintu batabashije gukora, mwe akarusho mubona minisitiri w'intebe Murekezi yashyiraho kugira ngo arenge izo nzitizi yagakura he?
Icyo ni ikibazo cyiza. Ubundi buri muntu nyine agira umutima nama we, akagira n'ubushake, akagira n'icyemezo cyo kuvuga ati yewe nanjye ifuko ngira icyo nsiga mu byo ntangiye gukora. Hari ibintu nkunda gushyira imbere byo cyane, ni nkeka ko abanyarwanda bakwiye kureba ibibazo byose aho byaturutse mu byo nakwita nk'ibiganiro, bakarushaho kumvikana. Hari abantu benshi bahunze b'impunzi, ingorane z'ubuhunzi abantu benshi barazizi neza, batumye repubulika nyinshi zihirima. Yewe na nkubwiza ukuri nk'umugabo umuzi, nkeka ko uriya mugabo Murekezi umukuru w'igihugu namuha ububasha akamwizera ko nk'uko yamwizeye ashobora kudufasha igihugu cyacu n'abanyarwanda, tukaba twakomeza kuko gutera imbere, kandi byanakunda abanyarwanda tukaba twakumvikana ukuntu igihugu cyacu twagiteza imbere muri demokarasi.
Ndabashimiye cyane. Ni ambasaderi uwibajije Sylvestre tuvuganye ari mu Bubiligi.